Zana bodo siphila kanjani yebo yebo
ukwenzile
yena ukwenzile
yena ukwenzile
babuzana bodo sinqoba kanjani yebo yebo
ukwenzile
yena ukwenzile
yena ukwenzile
Manda onke Jesu uzokwenzela sithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile beki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile sithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Ugwenzile Titi begi temba
Begi temba
Ugumni ni manda
Jesus
Ugwenzile
Ugwenzile
Titi bambelela buye Ugumni ni manda
Jesus
Ugwenzile Titi begi temba buye
Ugumni
ni manda Declare, declare, declare. Excellent. Oh, oh, yes. Oh, grand excellent. Jesus is calling your name. Jesus is calling your name. Beg it, Magui. Oh, Miniman, oh, yes. Beg it, Magui. Miniman, oh, yes. Ukwenzile namathela kuye ngumnini mandla wonke Jesu ukwenzile ungasuki kuye nini mandla wonke Jesu ukwenzile ungasuki kuye ngumnini mandla wonke Jesu uwe Yes, then we'll get there.